Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala ke sa lama walakka jal kabega sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Stati Marsariti fula Facebook kenya rat kanin saganta genyor doftan aggefato ta kenya jalatam akamoltan Kipta ta bitote sa kudan barakum lama af digdama kalakub sa Ethiopia timo bitote sa toku barakum lama af kudan lama kesu mesan kesan rani na mudan diti.
Babaruto le ansora la khedda mtu biye sanitte ma virus in corona kuni ne gabaya dunya guddo khasarse biye tillen heddu nisi falachu majirti.
Gamtana Europa Ethiopia at bulchisa soda bala de gerudaf kanulfamu euro milione digdami jakenne. Barton Ethiopia magala Wuhan kabiya China af magala Daejeong kabiya Korea kibba kesejratan hal corona virus biya sana mal jechajiru namota dubbisne qabna University Dambidollo ke sakannen jiran gamolen tajajila daddaf olfaman maqa goto taf namota bebbe kamo sena gari qabanin moggafaman jiru jerama kanarratti qama bulchisa university tadubbisne jirra qopi waye motormo ke satide esina Marafo agat umur seganta Kenya tu nuali intro aja nih. Gifat hotel Kenya, amu duduk garis solat tadi
Amerika Parti Demokrat kesa nami dorgumi presiden tu mati fualta fe nam lama. Itana presiden Amerika kaduri Joe Biden ifi senatera Vermont Bernie Sanders. Jar khanale arda gudini jat bayi ti abba filat kesa filat. Gudini khan kesa gudini kalbi nama akmal ege chujir tu gudin Michigan iti. Acchiti Joe Biden iti durjirak arka gudan durdai mujir. Nami Michigan goek abti ibito kovdi dami shani arga torri. Delegate seda nama lakko sa walti dabala minitini nama egeri abdi hiddur arga chudanda nama saran dur mau danda ganna furin dura dorgommi godin khana Bernie Sanders itmoe Sanders inkunin marrola mesof president America ta of dorgomu jira president in America ad abile virus corona tif jedane tin kasarane finam tanami da mak karqaru danda nirati ardam sensot congress America ti wol mariat war saatin hori basani fille akwario yu hujid abelle hori isanin damnet olchuf rakora olchuf mariachu jirajen president Trump Dabile daldala gugurdo wujidik kolle khara garkarro nirrat mariyan na jela. Amerikan gejjib irra gannum gannan dolara trilion tokkotiv bilion ibbijahaj ala argat. Am gabayana dunya wanka sarte fi dabile daldala lak garkarro dandennuf gejjib alak jabesu dandennut nirrat mariyan na jela. Kam khanin virusi korona khun gabaya dunya tu guddo khasar sujir virusi khana nam kum saditif libba. Saddeti tarmandura lubudabe kumedad bitokkoj ala irrat targane. Amerikana fula hedduti nami computer gurratetin khan uji ojja chufika ejira manuma ojjatan. Ta tulle gabaya Amerika ak khale khan ak male inkasarre ammar kidik al tulle ta torka sadin dabala de mujjirt. Gabaya Amerika barkum lama saddeti khis ak male khasart khale ark torba ol khasarte ardammo buwa arka tor sadii chal arga chujjirt. Gabaya Amerika gugurdon fakena f industry khisa Dow Jones. SPNP fi Nasdaq fa diwatana guddo khasarani ammo olum fakka ya ujran la kofsinam hoteli china gudine gizam nama rukub corona ratar gani tajajila turut khisat namitana lubu dabe amma diddam gahujir hotelin foke torobuk abdusunin namma torobata mitokko khisat wallana bahani jata mitokko jajaba hoteli jara guran President in China Xi Jinping arda godin biyisuni ka qara corona targan dagetin dawot warrachi jirulle hojjettot fayyalle ndudubbis dibkhanan China khisanam khumsadi qalat tihdubbu dabe khumsadde tamaqalat dibkhanira targani President in China kunin herakko biyiti khejirtu fi wan gargarati fachireke radule viyo isaganta fano romo jaga sojirtan Guyan partile siyasa filanno of dorgommi fitigalman dumachu guyum sadit alijira akbordin filanno yetetti hagamata parti hudan qofattu galma of gafate tan khisa gafito ko erde bianetin qorachu jiran partile heddu nammo wan waltatatu anjire ofi tanafiyo heddu galma ofi rakko gargara khistu red jedani filanno Ethiopia kum jedan hagayyat qabani fi sunmat de mut jiran Nannu amarat bulchoti parti badadinno khan mobil cikinna turban lamaf bulchins parti sani ratti mariyataniitin yotan mari fitatan kesumat gar turban dabre khis fitatan ak ministeri haja ala gaddo andargacho khossu dirratti jeletti jabeenni parti tana yoca sanisi jajjabate fayda lebiya busu dandai mari su dirratti uji heda bayrallet yayu mariyatan oduna mafkaftatan
Karaga jirtanas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan romoti. Gamtan Europa Ethiopia at bulchiso gansa soda balach imsuf de gersa euro million digdemija ken nejra malang gargar sakun bala kakabuf debi ken nud alati soda balatin risuf kan fayedu tounile ma mejra de gersichin anno romia amara somalef nanno metota kibatte akko jirrol famus commissioner commissioni bulchisa ogansa soda bala Ethiopia mitikku kasa dubbatani jiru tsaadam totu gabas
Gamtan Europa, Ethiopia keessatti waggaa 4 kanturu deeggarsa sodaa balaaf oolu kaleessa ifa taasiseera. Commissioner Commissioni hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa Commissioner mitikku kaasaa akkasanitti sagantaa deeggarsa kanaan naannoleen hojii balaa ittisurratti cimnaan akka ittiin hojjetaniif deeggarsi kun kan taasisame jiran. Akka Commissioner mitikkuun ibsanitti naannoleen haala qabatamaa naannoo isaanii keessatti mul'aturraa ka'anii sagantaalee deeggarsi kun ittiin hojjetamu witinessus jedhan.
ናይ ዘርፈ ብዙ ነው እንግዲህ ውሃም ላይ ተኩራን ሌሎች አደጋ ስጋት ከነሳ ላይ ተኩራን በተለይ ደግሞ ሴቶች
አማላ ፕሮጀክት ከና ይሮላሉ ፕሮጀክቶች ደሜ ሄዱ ቀባ በኬንያ ቢሻን ረቲን ጥየፈታ ኦጂሌ ሶዳ ባላ ሄርሰን ረቲን ጥየፈታ ከስመሲ ዱበርቶተ ረቲን ይወጀታ ዱበርቶተ ጋምሰረቲ ገማ ድነግደኒ ኦጂሌ ኦገንሳ ሶዳ ባላ ሁንደ ከረከሰ አመቱዳ Nannolen afran kanitti filatamani finni tokko walga'iinsi projektoota haganan walqixa akka ta'uufi qoqqoodiinsi walmadaala akka jiraatuufi naannoo tokko keessatti projektiin walfakkaataan hin barbaachisu kanaafi amma naannolee afran kan taasifameef naannoleen hafan immoo deeggartoota kanneen biroo projektii biraatti deeggaramu ni qabaatu.
Obbo Beenyaa Dureessaa Komishinii Sodaa Balaa Oromiyaatti Daayireektara Sodaa Balaa hir'isuu fi qophii duraati. Akka naannoo Oromiyaatti deeggarsi karaa Komishinii Sodaa Balaasiin gamtaa Awurooppaa irraa kenname kun isa jalqabaas jechuun hojii deeggarsa kanaan hojjechuudhaaf jiranis ibsaniiru.
Akka naannoo keenyaatti gara aanaa 138 qoranne ture kanaan dura waradaa riskii profaayilan jiru sun hin qoranne malee gara hojiitti hin geeddarre. Kanaafuu saaxilummaa balaa kana hir'isuuf egaa baajanni amma Europiyaa Yuuniyoonii nuu kennu kun jeta guddaadha gara miliyoona yiroo torba kanaaf egaa nuyi tokkoffaa sadarkaa kenninee hojii kana hojjechuuf keessumaa saaxilummaa balaa hir'isuu
naannoo oromiyaa keessatti irra jireessaan kallattiin bahaa hongeedhaan hedduu miidhamoodha bishaanis hin jiru kan jedhan obbo Beenyaan godinaaleef aanaalee irratti qiyyeeffatanis ibsaniiru
ummanni keenya hin beekamaa keessumaa gara bahaa oromiyaa kan jiran yeroo baay'ee hongeef saaxilamaadha kanammoo maal hojjenna jennee qorannoo sanarratti hundoofnee priority kennine keessumaa nuyi tokkoffaa naannoo sanarratti hanqina bishaanii guddaa jira bishaan irratti warra bishaanii waliin taanee sana hojjechuufi lammaffaa jallisii irratti yeroo baay'ee hanqina nyaataatiin miidhamaa waan ta'aniifi gargaarsa kennamaafi gargaarsa kanammoo hambisuuf namni of danda'u qaba kanaafi hamma danda'ametti warra qonnaa waliin duree walitti dhufnee jallisii kana sirriitti naannoo sanarratti hojjechuufi inni biraa yoo rakkinni kun dhalate deebii atattamaa kennuuf qophii qophaa'u yookaan immoo emergency reserve fund jedhu qabna balaan tasaa yoo uumamu yeroo sanatti deebii kennuuf kanadha akkasumas dubartoota irratti kana waliin wal qabatee jarreen kana irratti hojjechuuf noo keenya carraa guddaa yoo jedhu namoonni baay'ee saaxilamoo balaadha kana hir'isuuf immoo deeggarsa projektiin karaa European Union nu kenname kun uummata keenya faayidaa guddaa irraa argachuu danda'u waanuma jedhu.
Akka Itoophiyaatti mootummaan balaa uumamaa qaqqabsiisuuf sababa wantoota jedhan irratti imaammata baasee hojjechaa akka jiru kan ibsan obbo Beenyaan jijjiirama qilleensaa waliin walqabatee rakkoo mudatan hir'isuuf biqiltuu dhaabuu fi hojii misooma sulula irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddir gamtaa Awurooppaa Yohaanborgisdam gama isaaniitiin balaa yeroo fedhe mudachuu kan danda'u waan ta'eef dursanii qophii barbaachisu taasisuun dirqamaa jedhan. Deeggarsi gamtaan Awurooppaa taasise kun waggoota 4 rakkoolee balaa waliin walqabatanii Itoophiyaa keessatti mudatan tumsuuf ta'aa jiran sodaa balaa hir'isuuf akkasumas balaa ittisuudhaaf hojii Itoophiyaan taasistu keessatti gamtaan Awurooppaa itti fufiinsaan deeggarsa akka taasisus ambaasaaddarri kun ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ha Amma yeroon galgala keessa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira. Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 40 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee Alii Shabboo durii kanan sin hafeera. Naa dhaabiyaa shufeeraa jedha Timbohara.
Na dhaabiyaa shufeera matoo bilii fatuura miidhaan karaa na deera na fuudhin na hin jarjara jaalalli kooti yaade dafii na geessi bira. Barbaadee dindabee biyyoo hara keessa bareedaa fi arsii kophaa fi hawaasa wanti fi adama mee achi galaala tasanaa fardamti dillaanis magaala. Yaabeloo fi beekaa booranaa muyaalee walitoo fi jimmaa akka rooba dallee matuudhaa fi goree beekamee na gorsaa limuudhaa fi deebii beekii fi asoosaa. Nan jifatii shufeera hindaa biyyeeffatuura yaada karaa na jira jaalalli kooti yaade jabii na geessi bira. Gambi dolloon dhagee karaa na rifate dhimbiidhaa fi shaampuu mantii fi naqamti achiisi qabnaan hin bahe butaraan booti ga'e garaan koo rifatu siimimmaan koo yaa'e. Yaa shufeera kaatu naan dhaqii saggarii motoo fi bushooftu Finfinnee dhaammarii sotootee sandaaba daalatti hambisa bachoo fi galaalee garaan koyoo bobsa.
Alii Shabboo Walleessaa durii kanaaf guddaa galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Barattoonni Itoophiyaa kanneen biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan akkasumas immoo Kooriyaa Kibbaa magaalaa Deejiyoong jiraatan waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa biyyoota sana keessa jiranii maal jedhu? Jaalanneetu itti bilbiluudhaan dubbise barataa Yohaannis Solomoon Yuunivarsiitii Waachung Chaayinaa irraa kan dubbateen jalqabna.
Magaalaan akkuma jirutti guutummaa guutuutti cufameera. Hojiin hin jiru akkuma duraaniidha.
Waan tokko yoo wanti olii gadi hojjetamu hin jiru?
Hojiin hin jiru, olii gadi hin jiru. Dhukkubichi immoo isa duraa irraa immoo wayya.
Attam.
Lakkoofsisaa gadi bu'aara. Guyyaa guyyaadhaan ilaalla guruuppii irratti nama amma qabamee fi nama amma du'u isa torbee darbeera. Torbeen kun fooyya'aadha. Irrachaa jira namoonni qabamanii jechuudha guyyaa guyyaadhaan.
Maaliif sitti fakkaata?
Nama gadi ba'an jiru sababa gabboo dhiisaniifidha. Mootummaan beeksisa baasera akka namni tokko gadi hin baane. Nyaata yoo bitachuu barbaadanis mana keessa taa'anii akka bitan mana isaanii irratti deemaaf nyaate. Kanaafiyyuu namni nyaataaf jedhee gadi hin ba'u. Namni karaarra ba'u waan hin jirreef dhukkubichi faffaca'uunsaa dhaabbateera faca'insiisaa jechuudha.
Magaalaa Wuhaan kana seenuuf ba'uun hin danda'ama?
Hin danda'amu. Guutummaa guutuutti cufaadha.
Isa nyaatan kana eessaa fidu ree warri fidu?
Hoteelonni hojjetan jiru hoteelonni tokko tokko amma fakkeenyaaf manni barumsaa keenya hoteela tokko jira hoteelonni wajjin walii galee hojjechiisu jechuudha. Hoteelli sun ofiisaadhaan hojjetee nu raabsan nutti gaafatamummaadhaan jechuudha. Kana irratti hoteelonni noormaaliin hojjetan kan karaa karaa irra jiran jechuudha.
Onlaayiniin bituu akkasa yeroo darbe natti himte hafeera jechuu?
Onlaayinii kan bituu uummata magaalaa keenya keessa jirudha malee kan keenya hafeera kan keenya mana barumsaatu nyaata nuu dhiyeessaara jechuu kana.
Mootummaan Itoophiyaa maallaqa ittiin jiraattan nan erga jedhee ture argattaniittu?
Anaan na geera mucaa isaa wajjin teenyus geera ijoollee baay'ee geera ijoollee tokko tokko baankii siistemii isaanis hojjetan jiru naan jedhamee gidduu kana singaa ittiin jedhameeru malee nu geera ba'a.
Walumaa galaga yeroo dhukkubi kun ka'ee fi ammi gidduun ji'a lama caaleera attam amma.
Amma haala jirutti barreera manuma keessa taa'utti barreera malee waan biraan jiru manuma keessa teenyaa namni du'u immoo kan torbee lamaan darbe. ala amoya ko sa di goto ko rajara akira ke to se kanjeri mo de marakat wani ni bai e pakensa no se ratero ante abdi ka na majje to kolami ode otuma ko se na basu anda ganje rochu
fakenya me akabarata to kotti figicha barnota oligadi dama o qayabachu tari boqonnam tun ibe jette be tayote amma ga boqonna sakasi mana ke saga fo oltu malje
niyama anisim rummetin ko janne yochin kenyochu karora qawna ni karora ma ne rje kana sate kasi fiar de ne jeli onto tawar bachara no war karamro kambarane manni borum sas online yenu kenna kursi kambarana chu isani du bizar sate fiar na rarna kane wot busna kan wochin nagane
manni borum sagaro kara online ni simbarsi sajachu amay
manni borum sa online ane kursi to ko ko kenna amay kan kenya amna tiyu baaye kenna anjira male giddin bramo
Gama kanin Korea kibba magala Daejeong kesa barata kate gammachu baqala hala nanno saf biyetti kesa gafadera
nanno kinema namni wol magalati kawmi igara kumatru wafi dibeshaniti lekofichi kani gutumma biyaji magala nanma jirti magala Daejeong namma yunanama kudesedde qofatawami
kandwe jira
akabiyatti namma shantami afurtu amma yunagaru መጋላ ንኬት ሰጅሩት ያመየውና ለምዱ እንጁ ቶርመንደር በኬት ጉያጉ ያዳንገረ ለማዲ በሸኒ ወዲ ትሬ ከቀማ ትሬ ጉያውን ለማንደር በኬት ሳመገረ ለማዲ በተኮፊ በይደ ከንደበሉ ካናፈ ሬቲን እቲኒ ባቂ ምሳደበላጁ ትካቻጀር
ካንቀባሙ ጀቹ
እንም ጉያ ተኮት ከባሙ
ሜገረ በረቶ ዳትንስ ዴቢ ሰአተም ይሃልከ ሰጅርተን ሰዱራር
ገረዱራ ሶዳስ ትሬ እና ከመዲ ፈጨው ጀልቀበይ አመገሩ ገራ ዱኛው እንደተበለጫዋን ፌስ ሶዳን እየጥቃቻ ጀረፈቃታም የዮሚ ሶዳን አረፈቃታ
ቆባንዱ ነው ቻርቶቹ
የየን ቆባንዱ ነው ቻጀተ ከናፋም ሶዳን ባይ እንጅሩ ገሩ ኦፊገኑ ፍለተማጅር አቁመድራሲ ወልገይ ለሚበት ባይ ትረጥር ማችን እንደምንም ባይ የኒ ዘተኮ ተርገሙ እንደንደው አርከዮይሩ አንዲቀቹ ማስቲካዎቹን አማቁመጅሩት
ማናህም ባባቱ ዶርሚዳ
ዶርሚዳ እንባኔ መጋላ ከተት ሞን ደንዳማ ወዋኒ ለቀማን ሞት ማንረካ እንጅሩ ገሩ ሴፍቲ ሞፊ አጅጀች ነምኒ ባይ የገድን ደው ባይ የዱንም ትባይቱ እንደም ማለት ዶርሚዳ ነው ባና
አጉገተኒ ደምቱ
ባይናኒ አጉገነስ ደም እናኒ ሲ አፋኖ ፍየች አመመከ ቢነመራዶ ወዋንት ቢከሙ እንጅሩ ገሩ ዮጥቃቴ አም ይወቃው ነገርና መብራት ይደበርሱ ዋን ወፍ ለምንድም ትስ ማክጀች አጉገቴ ስለየም
በርኖቶ ኦንላይን ኢምበርቱ ሞዳበቴ
በርኑን ጀልቀበ ሲንስተሪ ከንጀልቀቡ ቀቡ ቱርበት ኮንድረ ቱሬ ገሩ እሰ ቱርበል ለማ አጭቡ ተም ሲንስተሪ ለማ አርቺ ቁጃለ ከንጀልቀቡ እስመዩ እና ጀልቀቡ አመበርኑን ኩታ ደምኔን ተምበረን ነው ገራ ኦልታኒክ ጅራሜራ ከናፉ በርኑን ጀልቀበ ገረጀ ተኮቲፍ ኦንላይን ይላል ወመን ዶሚኑም ከኛ ከሰተኝቱ እየቸሩ ተደግፈቹ ደንዴን
ጉያጃ ቦደጀል ቀበማ ጀቹ
ኦፊሻሊ አማ ጉያጃ ቦደጀል ቀበማ ገሩ ዮረኮን ሳደበላ ድምዴ መተዩ ዲኒ ሳደበላ ዲመተ አመሰች ብዙ ደንዳውን በከሙኒ ብሩ እናም ጀልቀመሞ ቃማምት ይበሩም ጽጭ ኦንላይን ጽጭ ለሜራማ
ኮሪያን ከባኩን ቻይና ታንተ ከንጅርቱ ዳምቲ ፈጫይናን
አማ ቻይና ታንተ ጅስ ተፈከተ ገራም ኢጣሊያን ይፊ ኮሪያን ከባ ኦልሞስት ዘርካዱ ወልግታ ረጅር ፈቃድ ቻይና ጣያነኒ
እኛ ታሞይ ሳር ገተነኛት
ማዮና ሱቂ ወንዱም ትንወጀቱ ሱቂን ፈመንጅሩ ሬስቶራንቱን ትንወጀቱ አኒ ባይናኒ ካኒም ይደበርሱ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ከሰቲ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ከሰሞ ካፍቴሪያን ንጅሩ ሬስቶራንቱን ንጅሩ እንዲ ሳኒያት መድራት ትንወጀቱ ዋንቴ ፈመዮና ኛተ መድሪቲ ካፍቴሪያን ምንኝት ኛን
አጉገተይደ ጣኔ ፍራባፍተነኛት
ሄ ያመች ገኙት አጉገኝ ጠቅና እናጭ ጠቅኛጭ ዳፌ ጋር ፍራባት ቀምና ገሩ አመረኮንሳ ሰደ ካፍቴሪያ ከስትነም ሊባቀታ እዚች ሙረኮንሳ እንደሆነ ሊባይ ተፈስት ደረ እንደደርቡ እርጋች ጠቅኔና ያንኩም ተእቲ ሶዳ ከኛ ፍራ ገነቱ ማኛኔ ባነ
አከናማ ዳለታ በየናማ ጅሩት አም ማሊ አደት
አኒ አከ በየናማ ጅሩት ያዶንኮ ባቄ ሚቲ ማሊሲ አትቲ ሄልዝ ኬሪንሳ ጋሪዳ ሞቱማኒ አስት ነመ ባይ የረከኒ ዳግኒስ ካንጎዴ ጀቹን አኩማ ዱኛትዩ ገረነመ ኩም ዲበላማውል ተስቲ ካኒ እንብቸቃሙን ቀቡጀ ላይ ካንቆራታሜ ካናፉ ዮነምኒ ኦፍ ሸከጠ ቆራሙን ሰልፋዳ ገቲ ሳቶለ ነጽፈካታ
sanam bode namni yo qabames fani ye kenyan jedani namni wan uwo gnatin fakkatu kanafu hal egum tfayasanis bae gari akuma dunyati yu retin dua sitna namakuma dua bishani tqame garu amnama santani afuqo fetu e tokofa yon qabames egum tfayagari wan juruf yadum ba emiti ya kabiyana majru tuma badnat agame lama farati ibensa ide nama umri anteme fi nama ibibraw drawn of the rakabu yokani nama immunity sada tabate amalekani edu nama fayyate nama immunity gari kamu baqi emirwante yadunku baqi
barata yohannes salamon wuhan china ra barata gamachu bakala korea kibba magala lejongra heddu galatefan
kada gajistar radio sagale america saganta afan romoti waye motormo kana bektulata university dambdollo ke sat gamolen tajajila dadda kenan maqa goto taf namota bebbe kamona anno sanatista sadarka oromia ethiopia wanne gari hojjetanin moggafamu university dambdollo bekstejira akaseenan gari namota kana dalotan yaad samajira tugochu daf gamole university cha maqa saniti moggafne jechudan ዳይሬክተር ቁንነምቴ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ደምዶሎ ፕሮፌሰር ገርጋራን ተመዝገን አለሙዱበተን ጁ ናኮር መልካቶ ቶርበን ደብሬ የሮሆጂፍ ገረሰነ ደም ዱብሴ አከነጀሩ
ዩኒቨርሲቲ ኬንያ እርገቡር የፈሚየር ቀበይ ኦቶበረቶኒ ገረሞራ ዩኒቨርሲቲ ሴናኒ በሩፐርሲሱን ኦቶኒ ገሊን ካሚ ማናጅመንት ዩኒቨርሲቲ ካና ማሪ ሰርጂ መገረጥ ጎቹዳን ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ተብራ በረቶኒ መካከቲን ባፍኔ ፍትያዴ መቃ ጎቶተ ኦሮሞ ሴና ጎቶተ ኦሮሞ ግስተና ሞተ ያደ ተመኒ ኦቶ ሞጋ ፈሚ ያደ በረቶተ ኬንያ ፍሲ ያደ ጉራ ቀብሲሱፊ ሴና ጎቶተ ኦሮሞ ግስተቲሲ ነሞተ ገይ ጉዳ ባህተም ያደ ቹዳፍ ናሚ ዋይሳኒ ቢዝነስ ዋይጀረከና አከበረኒ ዳብጀቸ መቃከናቲ ሙጋዬ አናቲፊክ አፕሶሲየና ጎተተ ኦሮሞ ከይሰቲ ገሄ ወላነነ ሞተባህተን ክላስሩሚ ዳይኒንግ ሩሚ በረቶታ ዮኪኒ በከኛ ተበረቶታ ዶርሚተሪ ኦፊሲ ቡልቺንሳ አድሚኒስትሬሽን ኦፊሲ ደበለቴ ጀቹራ ገሞወን ዩኒቨርሲቲ ካን ከይሰጀረን ሁንዱም ዲዛኒ መቃከናቲ ንከንሳ ሙጋፈመኒ
ገሞወን ዩኒቨርሲቲ ደምዶሎ ከይሰቲ ያርገመን መቃይኒ ሙጋፈመኒ ተሪ ነሞኒ ኩን አለከሚ ፍለተሙደን ዳንከንጀ
ካዩን ገሞወን መቃከኑን ንጉዳን ከምቡረ ፈትወንተ ለማረት ተኮ ነሞኒ ኩኒ መርገሰበ ኦሮሞ ከበቺሱ ኪሰቲ ገይ ሳንጠበተኒ እትያደቹ ዳፊዳ ኢሳንኪ ሳዚ ሙራሰ ጨቀሱ ዳፊ ከኔነ ከባሮቱምሳ መርገ ኡመተ ኦሮሞ ከበቺሱ ኪሰቲ ነማሁገና ትሬዳ ኪሰቱ ቀብሰን ኦሮሞ ኪሰቲ ነማ ወልዳ መጫቱ ለማ ኪሰቲ ስቴገ ኪሱማን ነሞንዲሳ ትሬዳ ደርቤዚ አነካ ኃይለ ማርያም ገመዳ ቀብሶ ዲደገብሩማ ዮካን ቡልቺንሳ ጀላ ኡመተሩ ሞረት ሞቱ ማይሮ ሰናን አራወተማ ትሬ እናማ አድድሩ ማዳኒ ለትቀብሳ ትሬዳ እንብራን ኦሊካ ዲንክል ቦካን ዮካን ጎተ ብታሰዮ ጎች ጣሊያኑ ታፊ ስነግደ ቢተነስተኞታ ኡመተ ቢጃ ረትገይሰን ራካንከ ሃልጅሬኛ አዳፊ ሰፉን ኡመተ ሚደሙን ቀብሶ ከነትከን ሳንገሽ ወሮን ተቀን አምብራኒ በከርዋሪ ዲሲ ኢሳኒሰ ኩመ በቀሙ ሆገና ወራና ተውዳኒ ከይሱማ ኦሮሞኒ ኦሮሚያ ባሃ ከሰጀራተን ሎላው የርቶተና አፍተኛ ወራት ይስፈራን ከሰቲ ነማደድሩ ማዳን ሆገና ወራነት እየተመታየለ ትሬዳ እንብራኒ ሆግበሩ ኦሮሞ ደጋክሱ ከሰቲ ወርጉማቸ ቀበን እትያለቹ ዳብዳ ኢሳን ከሰሙራ ሰዛኒ ቸከሱዳቢ ሸክ በከር ሰባለው ነማ ሀዩ ኦሮሞ ቤከማ ከስመስ ወራ ለይሳሉ ኪን ፖይንት ፊበሪስታ ቨርሲሳ መንቲ ነማ ትሬዳ ሁንድ ቻላ ከንቲን ቤከማ ነሚጎኒ ቁብ የፋን ኦሮሞ እቲን በሪ ፍሮም ሀራ እትፈይዳ ማጅሩ ኡሙ ከሰቲ ነማ ገሄ አደ ድሬ ተበቴዳ ከምብራ ኦነስሙስ ነሲብ ዮኪና ባገመጭስ የሙተው ነሚኩን ሰኩም ያደተሙ መጫፍ ጉልጉሉ ፈንሮሞ ግስቲ ኩዳን ከሱማ አስተርገን ወዲን ተውላን ገልሚጅቱ ተፈንሮሞ አከሸን ኮፒሲቱ ገሄ ድርከሙ ኦነስሙስ ነሲብ ላቴፊን ለማታአኒ ለማ መጫፍ ጉልጉሉ ገረፈንሮሞ ሂኩ ግስቲ ለማጣበለዳ መቃን ለማንሳኒዩ ቢልዲንግ ገራገራ ዮኪንጋሙ ገራገራ ገት መቃ ኦፍ ደን ዴ መታመታዛኒ ከንቀበኒ ዳጅቹላ እንብራሞ ዶክተር ኃይለ ፊዳ ነሚኩን ነመሲያ ሰሳተውዩ ቆረኑ አደዳ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ረቲ ፊጭ አስሉ ጋፋን ኦሮሞ ረቲ ጎረኒን nama seenan isa yaadatu dha warreen kana bifa ogbarru keessatti yookaan ogbarru afaan oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu hin dandeenya jechuudha.
Atileetiin
Biraanii Adareen moggaafamee bakki bashannana barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaa fi dhakallatti garaa garaadhaan namoota kana bifa garaa garaadhaan hadursiniyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa borooftaanis waan ijaaramutti fi karoori bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasni maqaa kana kan har'a jalqabee boorii dhaabbata osoo hin taane kan itti fufu kanarra immoo darbee yuunivarsiitiin gara fuulduraa fi taanaan maqaa isaanii moggaasee qofan dhiifnee akkuma isiniis argitanii seenaa gabaabduu waa'ee isaanii ibsu seeraamikii irraa kan hojjetame seensa gamoowwan irratti bifa baay'ee nama hawwatuun akka inni sirriitti barreeffame nama hundumaaf karaa ifa ta'een namni hundumtu hubatee dubbisee akka hubachuu danda'utti qabfamee kan jirudha.
Gamoowwan kun maqaan wanta kanaatiin moggaafamanii jiru. Haa ta'u malee kanarra darbee giddugaleessi qorannoo dhimma kana gadi fageessee qorannoo fi qo'annoodhaaf oolchuu danda'u giddugalli aadaa wayii yookaan giddugalli dhimma kanarratti dhiyeeffannoo kennee hojjetu wanti yaadamee jira.
Akkuma jalqaba kaafne yuunivarsiitiin yeroo taa'ee dhimma kana moggaasa maqaa gamoowwan yuunivarsiitii kanarratti seenaa gootota Oromoo. Kan akka moggaafamu yeroo murteesse maqaa qofaarratti akka hafuudhaaf miti. Isarra darbuudhaan akkuma teekaasuuf yaaltetti giddu gala dhaabuudhaan seentarii garaagaraa yookiin seentarii cimaa tokko maqaa nama tokkoonis ta'uu danda'a. Kan gootota Oromoo kan itti yaadachuu dandeenyu giddu galli akkasii gara fuulduraatti akka dhaabbachuudhaa fi yuunivarsiitiin kaayyoo keessatti galfatee waan jirudha.
Gamoowwan kana alaala yeroo ilaalamu maqaan isaanii irra keessatti barreeffamee mul'ata. Barattoonnis Rippoobilii Deemtaa, Oliikaadimiliin Deemtaa, Sheek Bakkiisa Qoloo Deemtaa wanti
sun hundamattoo garuu suuraan maaliif deeggaruu hin danda'amne. Suuraan kan deeggaramnee fi tattaummaan hooggaticha yeroo infoormeeshinii kanuma hawaasummaan barattoonni dallaa mooraa ta'uun galiin odeeffannoo kana dafanii waan argatan jedhuuf malee suurri isaanii nuuf akkaa qabna. Akkaataa isaaniis piriint aawut goonee haala saffisa barbaadamu sanaatiin bifa bareedaa ta'een ana qindeessuu irratti tarii booriftaan itti fayyadamu yaada jedhuudhaan malee booriftaan waan hin oolle dhannis.
Maatiiwwan namoota gamoo kanaan maqaan isaanii moggaafamee yaabbachuudhaan seenaa isaanii gadi fageenyaan qorachuudhaan akka qorannoodhaaf wanti yaadamus yoo jira.
Gootonni kun kan godinuma kana keessatti qofa hammataman miti. Guutuu biyyaa irratti namoota gahee saba Oromoodhaaf taphatan waan ta'eedhaa fi maatii isaanii argachuu irratti amma kanatti wanti itti himame hin jiru. Yuunivarsiitiin karoora keessaa qabaatu iyyuu malee kana dura wanti raawwate hin jiru. Garuu akka galtee bareedaa nuuf taanuuf inni amma jiru jalqabbii sirriidha waan itti deemudhas.
Xumura irratti waan ta'e jechuun barbaachisaa
qaba. VOA'dhaan baay'ee galateeffachuu barbaanna. As dhuftanii waan dallaa mooraa kana keessattis naannoo kanattis wantoota ta'aa jiran anisa namoonni bakkee haasa'anii osoo hin taane qabatamaadhaan waan jiru dhuftanii hawaasa bal'aadhaaf hawaasa addunyaadhaaf gabaasuudhaaf asitti argamu keessanii fi guddaa isin galateeffanna.
Profeesara Gargaaraa Tanas Keenyaa Dhabuu, Daayireektara Qunnamtii Hawaasaa Yuunivarsiitii Damdoloo, ibsa dhimma gamoowwanii Yuunivarsiitii Damdoloo keessatti argamanii irratti naaf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dursa galaniifaan ibsa isin galateeffatan.
Isinis guddaa ulfaadha.
Fayyadamoo kanarraa qabnu hubbafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Paartii Demokiraat keessa namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif dorgomuuf wal ta'uu jiru nam lama. Itti aanaa pirezidaanta Ameerikaa kan turii Joo Baayidenii fi senator Vermont Bernie Sanders. Jarkan lamaanillee har'a godina ja Ameerikaan dorgommii qabdu keessatti keessa baammoo'atu beekamuu danda'a. Godina kana keessatti kan qalbiin nama haga guddaan itti jirtu godina Michiganiiti. Namni achi mo'ate egeriif abdii qabaachuu danda'a. Pirezidaant Tiraampiin wal ta'eetiin filannoo dorgommii guddoo irratti wal dorgomuu danda'an. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbilee vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin kasaaraniif nama sanaan miidhaan ergee itti gargaaruu fi har'a koongireesii Ameerikaatiin keessattuu nama koree tokko wal marachuuf qophii jira. Warra isaatiin horii kaffalaniifillee akka jarri sanaan miidhameetiin manatti hafullee horii hin dhabne wal marachuuf yaa'u jira jechuun dubbate. Vaayirasiin koronaa kun addunyaa gabaayaa siitiyyuu guddoo borcuu jira. Vaayirasii kanaan nama 1,300 lubbuu dhabee gara 1,100 irratti dhukkuba kana arganii yookaan immoo dhibee kanaan wal fakkaatu irratti arganii qorachuutti jiran gabaayaan addunyaa ta'a durii kasaasaan ardhisuma harka 3 dabalteessuma wayyaa deemu jirti. Mataan oduu kanuma nagaan bulan suuraan hafe.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetira baandii 22-25-31 irratti uutataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.